kapa shoboloza. Taka tolea posa, posa. Kakina sana bonda, kumeza anakonda. Kakitaka na honga, honga. The way she wine mayana, kamshinda mpaka Suzana. Agome kama waifu no blanda, nachanga nyikiwa.
Na kanya pia nyapia, na kanyapia nyapia, na kanyapia.
Katoto ni special, ni special. Nakapenda leo na kesho, na kesho.
Japo kapo bize, ila mtego taka nasa. Usiulize, mindo mvubi wazi wanyasa. Nitakapa vitamtam, nikikapata madola mapound, hakuna matata.
The way she wine mayana, kamshinda mpaka Suzana. Agome kama waifu no blanda, nachanga nyikiwa.
Na kanya pia nyapia, na kanya pia nyapia, na kanya pia.
You got major key on my heart, always there coming up and eat. Wamiliki expensive shit. We're expert.
Come and chop my money, I wanna make you shine. Please, I got you a honey. Baby,
yes I know, yes you know. You wanna live in lavish, cause you deserve better.
The way she wine mayana, kamshinda mpaka Suzana. Agome kama waifu no blanda, nachanga nyikiwa.
Na kanya pia nyapia,